yazibekulula ukukuthanda ungasiyo wami bekulula kumnandi uma sishontshela loya yazibekulula ukukuthanda ungasiyo wami kwakulula kumnandi uma sishontshela loya Nothando lwamna lwalisekho Uthi manje akasekho Hayi sorry namangisekho Uthi manje akasekho Nothando lwamna lwalisekho Uthi manje akasekho Hayi sorry namangisekho Ngeke kulunge ukuthi uthandane nami Mina ngwazi kangqo Ngeke kulunge ukuthi ube ngokwami Mina ngwazi kangqo Lawa mama beswa kapa sonke Manje yena mina haibo Nezidingo zakho manje sonke Vele senzwe ngimi haibo Uyakhumbula mangu ufonela Uthichoma ubuyufone Ngithi siphi leso slima sakho Uthi naso ubuyufone Uyakhumbula mangu ufonela Uthichoma ubuyufone Ngithi siphi leso slima sakho Uthi naso ubuyufone Yazibekulula Ukukuthanda Umasishontshela loya Yazibekulula Ukukuthanda ungasiyo wami Kwakulula kumnandi Umasishontshela loya Uthi manje akasekho Nothando lwamna lwalisekho Uthi manje akasekho Sorry, namangiseko. Uthi manje